Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe jam waali moɗo, heɗen gone beete alalbaare nogayɗiɗi lewru mai hitande 2024 yamde jeenayi yettuge masina e ley male fou e maggal moɗon Ousmane Niane Bouɗo kabaruji ɗo gañi kantere woni to ɓoggui jande to. Hono hani waɗede fa hippogoji e suutugoji cela dow laawi mali, ɗum ken ande banggal ndenago kolliti wiide ɓeydugol d'accord e ndenago kañi e moƴƴingol golleji woni dabare muɗum en keɓan hakkillaji mabɓe ley journal ngal. Alalbar handen fuɗɗan yambere arandere ɓe noddiri salon de livre de Bamako do Sisili wurtingol golleji kewɗi woni gatteɗi dow ɓantare e ñeñal haala mali. Hakkunde finatawa e ñawtingol artisanat mali ana jokkini hollitinde golleji muɗum lobbi ɗi gatta ka o golle yata caggal tiɗallaji. Ɗum woni komin kalta haala muɗum ɗe hello min noddirta dossier de la semaine. Yoɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗat studio tamani. Kabaru ndenagu dow laawi mali ana haɓɓi hoore mobilaji kewɗi woni ɗi yimɓe joom en kaɓorɗe kerti ley ɓaleeri ndi kartoɗo ley ɓaleeri ndi e wuddu leydi meɗen ndi fayota le saha ngal le lebbi cakkitiɗi ɗi fewde e kabaru muɗum. Na ɗum ken ande banggal ndenagu kollitiwide gollidal hani ɓeyda ɓeydede hakkunde maggal paɗen e yimɓe jooɗiɓe le gure gonɗe sera laawi ɗi. Ɓe darti du d'accorɗe ndenagu darne dow laawi ɓurɗi hulɓinade banggal ndenago famɓidireɗen famu keɗɗen Alisise Mamadou Samasego.
Paul Ulaye dunke andanɗo kabaruji ɓilliɗi e ndenagu o holiti wiide d'accorɗe hani jo'inede ɗo ɗati ceekoji région ngaji wuddu yaade le saha leydi amen ndi yalla hippongoji fa yetto suutugoji matteɗo ɗiɗo ɗati ana heɓa guttude
la solution susceptible
hokkat jooni noon dabareji mbawɗi nawtorede no yawiri no yafiri woni hebbinde posongaji lolliɗi check point e ley nokkuji tiɗuɗi sanne ley wuddu e saha leydi ndi. Yo larme oɗum no ɗowta no haniri mobile ji gaɗoji transport ɗum foof jahoji e ley nokkuji ɗi farati mawɗi ndenagu godi
a haut risque sécuritaire.
Yehiya mayiga conseiller kumaniɗo heeƴo banggal jam e ndenagu ana jaɓani on ɗo hakkille. O wihi kanko du fa on ɗo tiɗɗal heɓne jogolal wajibi kina kanakoɓe leydi amen ndi mu'intina ɗati ɗi yimɓel gomɓel ɗiɗo nokkule du tewtene ko golla
il faut aussi
ne hani ɗum no ɗati ɗi mu'intine yalla yafinde yawara mobilaji ɗi ɓerade ɗum ɗum neɓɓude golleji keɓal ɗum ɗo ne wawi sabbinde ɓoytugol bandiyaku e ley ɗiɗo nokkuji ɗi.
Ɓen ɗo dunki en ɗiɗon andanɓe kabaruji ɓirli e ndenagu ka fuu hakkillaji mu en yo gotum hippongoji matiteɗo ɗati amen ɗi ko heewi muɗum fuu yo saabi no laawi amen ɗi wordino.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo andon mba heɓude dow ɓemɓe ande ɗe ɗo hellamen facebook kañe compte X. Hippotoɓe wonɓe dow lawol intahaga e gaw naati e juuɗe aljumare ƴaɓɓene nde ɓe caami dow wattugol soldasi en leydi mali kaɓorɗe kewɗe kañum e motogaji woni ko nanga watta e juuɗe gendarmerie ɗi bandiji ana gaɗanɗo bonandaji kewɗi hakkunde gendi intahaga e gaw holtinde wiide ñande allah garɗo fuu mobilaji ɓe cakkitotono ɓe kertototono le nokku nan e mobilaji woni iwroji e nokkuɗo kangi ittete no himɓe ɓeɓe nanga fo a tawan ɓe tetankoɓe tawata e juuɗe muɓen fou. E yambere arandere kawrital ɓe noddiri salon de livre de Bamako fuɗɗan alalbare hannden ɗon nogayɗiɗi lewru me ndu nokku bibliothèque nationale di mali dow sisli wurtingol ngal kawrital fanda muɗum e wi hujjimbeɗen hoore yo dumƴude himɓe mali dow janngude dewte e dartude yirwinde golle e windugol dewte golleji kewɗi hono e sottugol e barkingol ɗum ko watte le ngal kawrital arandewal salon di livre anni ko intala aga bilal kañi e fantachek sanagu keɓenindu faccitago Alisise.
Sekou Fofana kañum woni ardiɗo salon du livre Bamako ɗo o holiti wiide fana oɗo salon woni tewtude yirwinde janngugol livre uji le leydi amen ndi.
Hikka woni komin puɗɗata jaati kawrital banggal dewte min noddiri salon de livre de Bamako do Sisili wurtininde ngal kawrital ko yiɗi yo yirwinde dewte mali kañe ande bindoɓe dewte e huminiɓe kabaru windugol dewte le mali ka tiɗal mawɗo momin jogui hannden yo rafi faabirtoɓe jawdi nde yambere.
hakkile odo salon du livre bamako do ka yetta ma san urto yimbel bindo be dewto fa yetto jango be dum aisa jakite goto e bindo holti wi de gal do kawrtal waram latani hun nafor san yimbel bindo be dewto le lindi
cette manifestation
o imadar habbe dan yirwinde dewte kanya windobe dewte wat andu fa himbe anda dewte cakitide windede le mali kon e le lumo e himbe mali jati bindi fu buri le dubbe cakitide literature mali beedi e buri sembe e wurtude
beda le yewgol livreuji fa yetto joda halaji ngatteedi bangal jangugol dewte de golleji kewdi goddi do ana landina e le balde joyi di salon du livre warta wadde bamako do
nyalom adna kejana do kewal fina tawaji fa kaltidal e yirere wada yambina matalatare noga e go lewru mendu e bi humani be fina tawa mali yuduma wakati mo mijoji ngatedo nafa modon do ndartugol jam e gondal li dejere e kultiwide we kultiwide do imadaraji ana kani bedude do e di do ndi jawdi e bantare kaltidal hakunde fina tawaji fa bidure den fam anika kalifa goita e rukia kansai kebinen do fatitango momo sama siku e sita sidibe
al halike wala fina tawaji nawaw jati nawtrede bangal heftogol jam e yirwere e wikmani be fina tawa ben sirf jabati holti wide wakat jun o lidi malindin hasndini sifaji jeyal meden bangal kewal fina tawaji di yalla nyibude leedi barkindi
yow kacha leñ ana hewle leedi mallin du ana nato sabe handen heben jafundure jarundure teddundure yalla djian ana ngara le gondal lobbal djian ana hen pabo ndurra ana hen soni e dokkondure juude jidundurde jankibeten leedi meden so gollidu leedin huntina hore
RCCM Mali na heddi latare yimbele jogibe nafa mawdo e le huntanglo hore odo sifa kewal jogido tajoral e dran mabele ndido jawdi hore jo fidama adama traore hultivide huntanglo hore odo sifa kewal yo newa muya gondal e hotogul jam
jabunde fina tawa len yogaji duudu yo hunne lobbere non sabe wakti fu so yimbe ana nefundura nesuji janwaawa kebede yimbe anda kabar fina tawa bede jogi darogam mangal sanne ku nayri bangal wadde je dejere sabe kulleji kewdi ben holitira dum ko natto sabe wadde je dejere hakuna jaay leydi
l'harmonie de malindi yo jatti misalo bangal kewal tawangal e wi kango horojo kabar fina tawa lamu muti adama traore de wi makku odo sifa natawa otan wawi de inde leydi ndi
le mali meme eten
leydi mallin yo misali handen ko nari bangal fina tawa sa yewi dentra ko wolle leydi meden ndi so yimbe fam nafa o dentra ko handen titallaaji jabbidin kaydi wondel mu handen di en jeeta dun non soni jaleyni fu tinniken teddunduri jamunduri nesuji mide tijji ana nato sabe leydi huntina hore fottade deejere du hebe
e wi honjotobe hewbe lami be njeba ki fi huntangul hore odo sifa kewol fina tawa kamar dun fudita kawtal bienangal
nyande altinere noga jati lewru mendu to masinato fudi imadara fecci golla nyamreji fa yottade kulle godde lede kulle ana henna dage bas ngaji e kadule ko jawdu mudon ana wara milioji temede joy e noga didi sefa e galleji ujinere e temena e sappo e go woni ko dum feccita hakkunde en goto de fu heban ujinaji sappo e joy sefa gouvernement o wadi o imadara do faba muya humini be neddago le nde yambere hultam wede ministre debbo kumine cellal fa yottade yirore nedda ku ardina don wadi du yeso ministre kumine don gure
studio tamani projet mo fondation irondela don mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
artisana doni golle juuda yo nuy galla fina tawa malika nan gollobe golle juude hewbe wombe do bamako do e le leydi meden di ana nyawtina golleji mubben yalla ana be doro kebal kaydu yogabe no tawri mamirabe mubben no woni ko no jokkiri gollere defa do gonden joni do tidal e nafa homo wodi do nyawtingol e heddaragol no tawri do golle juude jabu le hello dossier de la semaine ko aramata haydara watni en lewud capital ngal le nokku alde bamako Nestor Jara jatowo ana wondi e golle le nokku mudon le on nokku ara nana urgol ledde e dugoji machine ngaji hono gollobe golle juude hewbe Nestor ana gollira o golle do nyawtinde dun dartude mojjininde kulle kese
auparavant pour la
arande cetugol golle mudum kaaki fina tawa min gadiranno juude do dun gollirteno ngal nyaloma hande o mi nattini hem kaaki gollirdi goddi komi muinta ko wam kaaki ngatitede kuram mi nawtorto fami ngardina
électrique
le o golle mo nyawtinta Nestor kebal mudun beydeke sabe e wima ko nyawtinde golle o ana beyda yirwinde kebal
nu jesi
le gondi tewtule laawi mawdi latal sababu e juude amem yirwinde golleji amen di sabe ko tawtete ko ana heewi san urde ko muinte ko dun nesa njiddo fa ko ka homo fu ko tawtuta ko wajibi kina mbaytirano gollirta
progresser vite
ka wana gollirobe golle juude fu ngatta no wadirta ni ame ag mohammedun yo misalu o sugo jokolle sakkejo baro duubi cappande tati kanyun gollirano non yidi jukkunde gollirinde e wi makko ne nahani jukkude gollirinde no tawiri mawbe mudun le golle juude
morayda
nyalo mo hande o machine ngaji kewdi wontum newnoji golle ero gollirobe juude so mi halata ka golleji di min gatta di ka min jukkitito wadirde dum juude do huune ko min tawori mamiraabe amen min golliram dum mi hollam sukaabe am dum no wadirte
jukkude gollirinde no tawiri mamiraabe mudun dun woni ko yidi du Amadou Diallo andindo fina tawa gondo kuli koro hakkilo makko nyawtinde golleji di ana wawi danyude ko bonni e le golleji fina tawa
hakkilo min ka nawtorade dido machine ngaji gonga ana yawna dum nga dum ana ita barke e andal ngal be tawri mamiraabe mabbe e kan jukkitaade gollirde jood mabbe dum urta nafude be sabe nawtorade kulleji kessidi ana ita barke andal
ndartude fondude hakkunde golleji arandeji e nyawtidi le golle juude yo tiddalla ngodudo e wi honjotobe yogabe kanon artisan en hewbe hakkilo mubben battane o golle ana fawi do jibindirde di golleji didi sakira be do kadudan na kabaruji de beta ko ka andodi fu do mba hudi de do via mo sini onno di 37321 hultindo wi de do kabaruji studio tamani fu do mba hudu application studio tamani mo baw do amode do play store ke de hada do seda yotere do ne waran jukini do wassalam nyaw chofa yo nyaw moti dalla mudun heddi le leydi malindi o mananga rewbe hewbe le majun ko yata rewbe ko buri rewbe uyneran wonno be bali community sawrugol o nyaw darani sawrude le yambingul nyalom adne kejana do majjingol nyaw chofa ko yambinte noga etati lewru mendu ande min kalna on hala kabaru o nyaw do hello min no data magazine toutes les femmes di mali ko fatumata ko jo e rukia kansa inga nendo faba mu hejabe men wombe le kuje de do facitango mamadou samasi ko sita sidibe
nyaw chofe jati gizali wonan rewbe chowibe ngombele nokuji rafndenaagu dun do seeda fu neddo mo jaba fe indede battido debbo chawido nyaw o holti wiide e siko debbo hebi oro nyaw o jagal si alaji wattu benugol mako
ibram sokkono mali kondo
o suka debbo hamilo non wattina fuddi tampude du hawri e watti futoro me wadi mole wotoro me wadi balde didi meddon lawol me bi tedala sanne fanda am yatta su doctorore watti metti doctorore me hebi chafaji sedan gabbu nyaw mako lunki samtude ko yippi ji jam famana sedan ko nar sabe jati jama fu sari battade mo sabe lungon go
fona te sira girela kasakam
so ni debbo hamil haybaka tialaji do hebata wattu beengol no waw sambinde nyaw chofe no holtiri professeur ali duru tembeli dunke nyaw chofe
c'est une communica
diyo nyablaji yogaji ko matte rewben watti fu sube bami leedu macca gan sube jippini no wala sabe microbe ma kulle ngatan en nanal mudum no sabe mudum tan ko heme yaata su doctorore watti hamla ko ko heme so arifa ti hamilo ana hippa fawala sedan
régulièrement des urines
to bankaston no le lam bonyagara rebo chawi be nyaw o no ngatano hakilo to sisref suni tagrama o jogi nyaw o e bi mamadou koulibaly dogotoro le on don nuku nyawbe be nabata nukuji hertanadi on dido nyawuji
on said it
mede fiya dabiri jati nyawnde o nyaw ga le mudun mede mata hen nyabla yogas kasin rebo ku heewi so yottinto amen ga mede yamrebe yar su doctorat somne dullo yalla be heba be nyawne no wodire ga ko yimɓe roɓe jaɓata jaati jokkunde ñawnego muɗum cegasu oppama
effet
to l'hôpital Sikasso docteur en nayo woni helfnaɓe roɓe cawɓe ñaw coofe rewɓe oppaɓe ɓe na mbara temeɗa joyo no holtiri docteur Salif Traoré keƴaɗo oɗo ñaw oto l'hôpital Sikasso
de 2014
ɓamde hitan 2014 wartan ñalman hannen ko yaata rewɓe temeɗe joyon wonhiɓeɓe ñawni ko hemeɓe jaati an heɓa ɗi ñabbilaji watte hamlako mumen
par les interventions
no kullulirɗo centre d'accueil oasis ñiɓama e ley hitande 1999 yalla fabare cawɓe oɗo ñaw coofe oɗo nokku o latiki sababu bisimude ñawɓe e sawrude ɓe keɗɗanna professeur Ali Dour Tembeli dunke oɗo ñaw o keɓɗo ɗum miijo centre o
mais wonɗum ko yaata rewɓe capanɗe joyon dowtoro goto no ɗon anduɗo ñabbilaji ɗaɗi e nannal muɗum o ana heeɓa ɓe mbeɗa hokkaɓe cafa yogaji fottare ñaneɓe hano oppede caggal muɗum mi yamiraɓe yaha sous docteur Pongé men heɓeɓe sanne fañaneɓe yoppita ɗi ñabbilaji ko heewi muɗum mere mere tan ñawnirte fottare ñamiriji ko hokketeɓe watti soɓe
jippini
fedde amani mali humninde huncongol hoore cellal inniraɓe e sukaɓe no hinni dun go haɓo ana wara duɓɓinogo e nayyi hannde ɓeydade e madaraji famminngol e tottugol kabaruji e nde darani ɗum almusaɗɗaji rewɓe capanɗe tatton cawiɓe oɗo ñaw coofe ley laamu Sikasso
meɗe miili ɓamde ko yaat rewɓe capan tati mi heeɓimi winde inom en timmi mi yamiriɓe yaaha sous docteur Sikasso le 2018 ɓe ñawni o hitan 2018 mi heeɓimo ñawni ko yaata rewɓe ujunere e temeɗe jettan e noga e neyon 2019 wartande ñolmana hannden mi heeɓimi oppi ko ɓuuri rewɓe temeɗe neyon e capan taton
ɓeɗo foof no darda rewɓe yo jukkita yaade cuuɗi dogotoro yalla sakkade oɗon ñaw coofe